ikaze nshuti mudukurikiye muri aka kanya. Uyu ni wa mwanya mukurikira w'ikiganiro heza, kikaba ari ikiganiro cy'urubyiruko mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda mu rwego rwo kwimakaza umuco w'amahoro arambye. Mukaba mugikurikira kuri Radio Ijwi ry'Amerika ku 104.3 FM. Muri studio uyu munsi muri kumwe nanjye uri Visa Tibasumba, nkaba ndi kumwe na mugenzi wanjye
Yvette Musabye Marie. Uyu munsi tugiye kureba icy'umwaka wa 2014 waba warasigiye bamwe mu rubyiruko mu rwego rwo kwihangira imirimo. Turaganira n'umujene w'i Musanze washinze uruganda rukora amavuta yo kwisiga ndetse n'amasabune, akaba yaratangiranye ibikorwa by'amafaranga 2,000 gusa. Turaza no kunyarukira mu burasirazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali tuganire n'abajene babashije kwihangira imirimo irimo gutunganya ibiribwa ndetse no gukora indorerwamo z'amaso cyangwa rinete. Aba bose ariko baratubwira n'imbogamizi zibabangamiye nubwo bamaze kugera ku ntera ishimishije. Turanaganira kandi n'inzego zirebera urubyiruko maze zitubwire ingamba zitangiranye umwaka wa 2015 mu rwego rwo gufasha ibikorwa by'abajene. Umwaka wa 2014 ushize bamwe mu rubyiruko babashije guhanga akazi bageze ku ntera ishimishije. Nyamara ariko nubwo ibikorwa byabo bimaze gutera imbere, hari imbogamizi nyinshi bahura nazo bifuza ko muri 2015 zabonerwa umuti. Uyu mugiye gukurikira yakoze uruganda rukora amavuta yo kwisiga n'amasabune. Ni inkuru ya Jean Baptiste Ndayiragije.
Nitwa Sefas Nshimyumuremyi, turutse mu karere ka Musanze. Ndi umwarimu wakoze uruganda rukora cosmetic product cyangwa se amaproduit dushobora gukoresha ku ruhu, gusiga ku ruhu nifashishije ibyatsi byo mu Rwanda ubwoko 30. Nakoze ubushakashatsi nkiga ndetse ndangije ntangiye n'umugabo w'ubwarimu bifite ubushobozi bwo kwica udukoko dutera indwara z'uruhu, bityo rero mpita mpitamo gukora igisubizo cy'indwara z'uruhu ndetse no kuzirinda nk'urwo ruganda rukora mu byo byatsi. Urwo ruganda rwitwa Uburanga Products, rukorera mu murenge wa Musanze mu karere ka Musanze mu murenge wa Nkotsi. Tukaba dufite produit ubwoko bune, dufite Uburanga Herbal Jelly, tukagira Uburanga Vaseline, tukagira Uburanga Herbal Soap, tukagira n'Uburanga Glycerine ndetse n'izindi tugiye gusohora uko iminsi igenda iza.
Okay, nagira ngo mbabaze wenda ku bikorwa mukora, ese aho mubikorera urubyiruko mukoresha rwabarungana rute, kugira ngo n'urubyiruko ruteze amatwi bumve ko umushinga wanyu ari umushinga atari umuntu umwe, ari uw'abantu benshi.
Nakoze cyane. Muvuze ku kintu cy'umushinga impact cyangwa se inyungu ugirira urubyiruko, mutuma nanjye numva binshimishije. Ndahera kuba umushinga urimo kugira inyungu nabo bazashinga inganda zo bazaza. Nk'umwarimu w'izumengiro nkaba nabwigisha, ubu nkorana n'ibigo byo mu karere ka Musanze bya muri 13 biza gukorera pratique ku ruganda rwanjye muri laboratwari nakoze nk'umwarimu, kugira ngo ejo aribo bazaba bakora inganda z'amasabune z'amavuta, bityo ducuke ibintu no gukoresha bya bintu biturutse hanze. Abakozi mfite ni abakozi 9 ubu bahoraho, barimo 3 bize kaminuza, harimo umwe warangije chimie Butare umfasha muri laboratwari, harimo na 3 kandi bize secondaire, harimo nk'uwize comptabilité umfasha mu ibarurishamari, hakabamo na 3 batagize amahirwe yo kurangiza. Abo ni bo bakozi bahoraho, nkagira n'abandi bakozi bagera muri 6 badahoraho. Nk'igihe twaje mu bikorwa by'imurikagurisha, uhabonye abakozi bambaye imipira y'Uburanga, bariya ni abakozi baza mu bihe bidahoraho. Abandi umushinga ufitiye akamaro ni abaturage, umuntu angiye gushishikariza guhinga biriya byatsi. Wabibonye aho biteretse imbere y'amavuta avamo, usanga ari ibyatsi dushatswe dukandagira. Hariya mu karere ka Musanze rero, by'umwihariko mu murenge wa Nkotsi nkoreramo, ni ahantu hari akarere k'amakoro. Hari n'ahaba harananiwe kuba ibishyimbo cyangwa ibigori barahatereye nk'ibisambu bidahingwa. Aho nshishikariza abo baturage ba nyina aho hantu bagahingamo biriya byatsi nka za kapusine. Kapusine niyo wayitera ahantu hari igishyinga ihita irandaranda. Ibyo byatsi iyo byeze barabisoroma bakabizana ku ruganda tukabibagurira. Uwo ni umushinga urimo gufasha abaturage. Ikindi cya kabiri ukabafasha kubungabunga ibidukikije, cyane cyane ko bimwe mu byo nkoresha muri biriya byatsi bwo ku 30 hari n'ibyo bitangiye gucika. Birimo kubaha amafaranga bakanabibungabunga, bityo n'ikirere kigakomeza kumera neza.
Twagira ngo tubabaze wenda ikibazo n'ubundi twabajije na mugenzi wawe kijyanye n'uburyo muba mwihangira imirimo nk'iyo ngiyo nk'urubyiruko, ariko mu gihe gito bikagaragara ko ibyo bikorwa bidakomeza. Ese mwebwe izo mbogamizi zaba ziterwa n'iki, cyangwa murumva hakubwa iki kugira ngo ibikorwa byanyu birusheho kujya mbere?
Murakoze cyane. Ibyo wenda byagiye bigarukaho na ba ministers nk'urubyiruko ndetse n'uw'inganda, ariko ugasanga natwe hari ikindi twakongeraho nkatwe tuba turi kuri tere. Urabona nk'uruganda rutangije amafaranga 2,000 nk'umwarimu, icyo gihe narutangiye nkiniga ntari nanarangiza
2,000
by'amafaranga y'u Rwanda, ntangira nk'uri sabune 2. Uruganda ruzamura ngera ku mugabo w'ubwarimu mpembwe 100,000. 2008 na 2013 nibyo natangiriyeho uruganda nyirizina nkora produits za mbere nakoze amacupa 60 y'amavuta uranga boje rinyashyira ku isoko ntangiye 2013 mfashe muri cooperative mwari musako ayo mafaranga urumva mu gihe abandi batangiza inganda za miliyoni 300 nje ngatangiza amafaranga 2030 kugira ngo nzangane n'abakeba bari ikibazo naje kugira amahirwe cyo koze umushinguza ku wa mbere mu Rwanda mwaka 2013 nk'iki gikorwa twaje mu ndingi wabaye wa mbere bushize mpembwa amafaranga miliyoni 3 bityo ndanamenyekana muri cooperative mwari musako ba mendinguzanyo igera kuri miliyoni 25 nagura uruganda maze kurwagura za produits nazo byasabaga kuzagura dore ko n'abaturage bayisigaga bagakiribazo bari bafite abandi bakabyirinda indwara z'uruhu bityo bitangira gukenerwa hirya no hino none nshaka kwagura isoko nk'ibyo mugenzi wanjye yavuze cyangwa kwagura isoko ugurumva nkeneye amamashini ntabwo ngikoresha ikintu tangiye nsekurisha isekuru nk'ibyatsi nkatangira nkoresha isabune mwo mu iforomo y'igiti urumva ntabwo nari gukomeza gukora gutyo maze kugira uturere 30 z'u Rwanda ngomba guha produits zanjye ntangira gukenera imashini ntangira no gukenera igishoro cyagutse kugira nkore byinshi ari amacupa ubona nkoresha nyakura mu gihugu cya Uganda kandi n'utundi duproduits nkurayo n'izindi nganda zikenera zikora produits cosmetics ikibazo cya mbere nahuye nacyo kigeretse ku byo mugenzi wanjye yavuze ni ikibazo cyo kuba nsoreshwa nuko ngo mu Rwanda ikibazo gihari batarimo no kubona cyane cyane nka leta y'u Rwanda kandi yagakwiye guhita ikemura nuko imishinga ikivuka irapenalizwa aho kugira ngo ihabwe faveur niba muri RDB bavuga ngo umuntu wemeje gutumiza imashini hanze agomba kuba afite igishoro cya miliyoni 60 kuko tugitangira nko watangije 2000 uzagira kuri igishoro cya miliyoni 60 kugira ngo utumize imashini yo gukora amavuta akwire mu gihugu cyose gute utari wagira kuri icyo gishoro cyo ni cyambere uruganda ntiruhagaze kubera kubuza imashini icyakabiri niba ejo bundi uze nkwereka tarifu inasoreyeho nazanye materi promise za miliyoni 2 bansoresha amafaranga 700 by'u Rwanda ni materi promise zimfasha mu gutunganya bya byatsi byanjye kugira ngo nkore produit financier ku isoko sinzi sore 700 nazanye miliyoni 2 mu Rwanda kampani yangira dekarara ihemba abakozi n'abakozi negetswe kuba dekararira kandi izi product u Rwanda rumwe ruvuga tuti tunaze export zikoze mu byatsi byo mu Rwanda za rutani z'amahanga ninjye kuzisorora nabwo ndazisorora none ku mpaka sinsoze inshuro eshatu uwo musoro se uzatuma urwo Rwanda rushobora gutera imbere nyamara inganda zimaze gukomera zihabwa igizo narasiyo ya materi promise rurakomera Uganda rukurusha izina ku isoko rukurusha amafaranga none ruhawe na favor yo kudasorera ibyinjiye weho ugitangira ni wowe ugomba gusora sinzi ukuntu wabaho rero
uretse uyu mujene uvuga ko hakagombye kubaho koroherezwa mu bijyanye n'imisoro kugira ngo ibicuruzwa bye bitanahenda ku isoko hari n'abandi bavuga ko ikibazo bafite kugeza ubu ari kinguzanyo zitangwa ariko banki zigatangira kwishyuza inyungu n'umushinga utaratangira kubyara umusaruro aba nabo bari kuri mikoro ya Jean Baptiste Ndayiragije
nitwa Bizimana Jean Bosco mpagarariye company bita Panovita ni company ikora mu karere ka Ngoma intara y'Iburasirazuba ni company ikora ibyo kurya by'abana batoya harimo amafu amaporiges hari ayabana batoya bacuka na family porridge y'abantu bakuru ndetse n'andi mafu akoreshwa mu ngo no mu bigo by'amashuri bimenye ku izina rya kawunga nimero ya mbere n'ibyo by'amatungo
ibyo bikorwa byanyu mwabitangiye ryari ese mubona byarahinduye iki kubijyanye n'imibereho yanyu mwari mufite mbere mutari mwabikora
ibikorwa twabitangiye turangiza kwiga kaminuza nize ishami ry'ikoranabuhanga mu buhinzi agriculture engineering nyuma nandika igitabo kuri ya product kuko nashaka gukemura ikibazo cya malnutrition mu baturage nubwo babaga bafite ibihingwa ariko nago bari bazi uburyo babikoresha kugira ngo babibyazemo ikintu cyabafasha kurwanya ikibazo cy'imirire mibi nibwo nanditse igitabo cyo gukora technology nakoresha technology imenyerewe ku izina rya germination ni uburyo tumeza ibinyampeke nk'ibigori cyangwa amasaka nyuma ya germination ikorwamo urayivanga n'amaproteine aturuka nko mu masoya nyuma bigatanga icyo kurya ikungahaye ku ntungamubiri ishobora kwifashishwa n'abana bacuka kugira ngo batahure n'ikibazo cya malnutrition
rero hari ikibazo minister ubushize yavuze ndetse n'ubu yakigatuseho kijyanye n'uburyo urubyiruko rwihangiye imirimo ariko mu gihe gito iyo mirimo ikaba yamaze gufeyeringa cyangwa guhagarara ese izo mbogamizi zaba ziterwa n'iki hamwe mukora muri ibyo bintu
murakoze cyane gutubaza icyo kibazo ni ikibazo natwe kiri ni ikibazo kidukomereye ariko gifite twatangaho icyifuzo urabona uyu mushinga na utangiye ndangiza kwiga kaminuza twatangiye kuri zero uvuga ngo utangira kuri zero ugapresenta ubumenyi gusa noneho warangiza ukangaja ugakora uruganda amafaranga ufashe abari inguzanyo iyo nguzanyo rero nkangi ikibazo nagize nahuheraho nagize ikibazo cyuko inguzanyo nafashe nafashe miliyoni 27 ngomba kuba ku ruganda nkagura imashini zivuye hanze nkakabonekamo igishoro nkashya produit ku isoko ariko nyuma y'ukwezi kumwe banke nakoreshaga ni banke bita koje banke yahise insaba inyungu mu nyuma y'ukwezi kumwe na period de grace bamaye nikuvuga ngo ese uribaze ese mu kwezi kumwe naba ndangije kubaka kwezi kumwe naba mbonye umukiriya ibyo rero twagiye tubigeza ku mabanki banke marezima kuba tugitangira ntabwo baba bakumva uragire bagufata nk'abakene nk'abandi bose
nge nitwa Kayibanda Abbas urera mu karere ka Kicukiro umushinga wanjye no gukora amalinete y'amaso dukora montire tugafabrika ibintu byose ikindi kintu umushinga wanjye ufitiye akamaro urubyiruko kuko amamashini dukoresha akoresha amaboko mu producing ya marinette ikindi iyindi gahunda dufite tujye gukora n'abantu ba mituelle ku buryo hano mu gihugu cyacu umuntu ufite mituelle arajya ahabwa marinette nk'uko bamuha ubuvuzi busanzwe hari ndumva ari ibyo ngibyo ni ibyo cy'ikintu cy'ingenzi
nawe ndagira ngo tubaze ndakabaza ko amatsiko tuzi ko hano mu gihugu iwacu ubwo bushobozi budatari bukunze kubaho akenshi ya marinette abagwaye amaso bakunze kuyatumiza hanze ese mwebwe nk'urubyiruko muri wo mukora ubwo bushakashatsi kuwo mushinga murabona bigiye kugirira akahe kamaro abanyagihugu ndetse n'urubyiruko muri rusange
akamaro ka mbere mu bintu biduhenda mu gihugu cyacu na marinette kuyavana hanze birahenda umuntu ufite ubushobozi bukeya kuyabona biba bimugoye kandi abantu ubundi bayakoraga mu gihugu cyacu ni abaturutse hanze cyane cyane abahinde ariko ubu ngubu byarakemutse materials mbikoramo ni insinga za hano iwacu zisanzwe akora marinette afite quality nk'iyo abo banyamahanga bakora ku rubyiruko mashini imwe ikoreho abantu 5 ni ukuvuga ko nshaka nka marinette 1000 ngomba guha abantu 50 akazi bashobora guproducinga ya marinette
muri kano kanya rero hari abaduteze amatwi nizere mpungenge wawamara kuko cyane cyane abenshi bagwaye amaso bakenera amarinete bakayabura ariko noneho mwebwe ni iki mugiye kugabanya cyane cyane ku bijyanye n'ibiciro byari bisanzwe hano ku isoko mwebwe rero nk'abantu nk'urubyiruko mwakoze ubwo bushakashatsi mwakoze uwo mushinga ni iki kigiye kugabanuka ku bijyanye n'umuturage ukeneye amarinete
impungenge namara abaturarwanda bose iya mbere nuko amarinete yacu ari mu byiciro byose dufite montire rinete z'amafaranga 2000 kugeza ku 15,000 iyo niyo mpungenge ya mbere ko nta muntu n'umwe uzongera guhendwa na rinete kuko tuzatuma rinete zirimo ibirahuri kuri ayo mafaranga bitewe n'icyo akeneye
abajene badukurikiye rero tukaba tubatuye indirimbo Asante Afrika y'umuhanzi Bwanakweli Alex
nje ya mitego mbali mbali Afrika. Bado ni mama yangu, kipuli wangu, tamani yangu, yote na kuimbia wimbo huu of love to Africa.
Akaba ari umuhanzi ubusanzwe w'umuhanga ariko akaba atamenyerewe cyane mu Rwanda. Tukiri kuvuga ku bijyanye na ba rwiyemezamirimo n'ingorane bahura nazo, twifuje no kuvugana n'inzego nkuru zirebera urubyiruko ngo twumve icyo bateganya muri uyu mwaka mushya wa 2015 kugira ngo izi mbogamizi zibashe kuvaho. Ibindi kuri iyi nkuru turabibaza na none Jean Baptiste Ndayiragije.
Mu bushakashatsi bwakozwe mu Rwanda bwagaragaje ko 80% y'imishinga y'urubyiruko ihagarara itaramara umwaka umwe. Inzego zishinzwe kureberera urubyiruko nazo ngo ntabwo zicaye ubusa, kuko muri uyu mwaka wa 2015 hari ingamba zafashwe. Zimwe muri izo ngamba turazibwirwa na Charles Honorable, umuyobozi w'inama y'igihugu y'urubyiruko.
Imishinga myinshi y'urubyiruko, ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje yuko nibura 80% isenyuka itaramara imyaka itanu. Icyo ni ikibazo dufite ariko kigenda gikemuka mu buryo bukurikira. Mbere na mbere, iyo urebye usanga impamvu ya mbere ari uko urubyiruko habaho umuco wo guhanga udushya ntabwo urinjira mu rubyiruko muri benshi. Kubwira impamvu rero, niba wiganye umuntu hari ntabwo uzafata 100% ibyo yakoze, ahubwo hari bimwe utazanafata. Ni ukuvuga rero ngo business ye nisenyuka, kuko nawe ibyawe ariho uzabikura ugenda umwigiraho, ibyawe nawe bizasenyuka. Ni ukuvuga ngo turimo turigisha urubyiruko guhanga udushya, ndetse yanareba igikorwa cy'undi akagikora uwe kumwimerere we agize ibyo ahinduyeho, kubw'iyo mpamvu ntagendere kuri cya kindi cyamaze kubaho. Ibyo bizatuma agira ibitekerezo by'ibwite. Kubw'iyo mpamvu twizera yuko nitujya tubakorera coaching mu buryo butandukanye, tukabahuriza hamwe bagasharinga best practices, buri wese akamenya umwe yakibashije gukemura gute izi mbogamizi, bizakomeza gufasha buri wese kubona uburyo yigira ku bandi, noneho bimufashe gukomeza gutera imbere buri munsi agira icyo yongera ku bitekerezo cyangwa ibihangano bye.
Ku ruhande rwa Minisiteri ifite urubyiruko mu nshingano, nabo ngo kigiye gukorwa ni ugufasha ba nyiri imishinga gukarisha ubumenyi kugira ngo babashe gukora ibintu biri mu bwenge. Dukomeze twumva Minisitiri w'urubyiruko n'ikoranabuhanga Bwana Philbert Nsengimana.
Iyo umuntu atwaye imodoka ashyiramo yindi vitesse, turagira ngo dushyiremo indi vitesse, tuve muri vitesse y'ibitekerezo n'inzozi tujye muri vitesse y'ibikorwa.
Minister,
noneho hazajyaho na vitesse y'igishoro nyuma.
Umuti ugomba kuvura izi ibikorwa by'urubyiruko by'ubucuruzi bipfa bitaragera ku mwaka umwe turaza kuvuguta. Icya mbere, turakarishya ubumenyi, umuntu akora ikintu azi ayumva. Icya kabiri, urubyiruko rugomba kwishakamo imbaraga zituma gutinyuka. Umuntu kwemera guhera kuri gatoya cya gitekerezo cyawe, ntutegereze ngo uzabone umufatanyabikorwa cyangwa umugira neza cyangwa umushoramari cyangwa banki, ukitinyuka. Icya gatatu, ibikorwa by'urubyiruko bigiye kugaragara, isoko riboneke, isoko ryaguke. Ikindi turi kureba ni bijyanye n'ubufasha bundi bushoboka, haba mu kugirwa inama n'ababashije kubigeraho, ababashije kwiteza imbere.
Nubwo aba bose bavuga ko ingamba zafashwe ariko nta ukomoza ku bibazo abajene bakomeza kugarukaho, birimo gusoreshwa amafaranga menshi kandi bakiri mu ntangiriro, ndetse n'ikibazo cy'amabanki ataborohereza mu buryo bwo gufata inguzanyo.
Jean Baptiste arakoze cyane kuri iyi nkuru. Abadukurikiye mwese, reka twongere tubasusurutse dukurikira indirimbo Unkumbuje u Rwanda. Iyi yo ikaba ari y'umuhanzi Intore Tuyisenge Jean Dodi.
Yeah.
aka kanya tuzajya tugerageza kubakusanyiriza bimwe mu bivugwa hirya no hino ku isi. Abakunzi bacu bakaba baradusabye kubasubirizamo ibijyanye n'imiterere y'uruhu rw'inzoka. Reka dukurikire ibyo Rivisa ati basumba yadukusanyirije ku miterere y'uruhu rw'inzoka.
Kubera ko inzoka itagira amaguru cyangwa amaboko kugira ngo igende ibikeneye uruhu rukomeye, bitewe n'uko ibigomba kurukurura hasi mu gihe igenda. Hari inzoka zurira ibiti birebire bihanda, naho izindi zikanyura mu mucanga ugenda uzijomba. None se n'iki gituma uruhu rw'inzoka rukomera kandi rukaramba? Umubyimba n'imiterere y'uruhu rw'inzoka bigenda bitandukana bitewe n'ubwoko bwazo. Icyakora impu z'inzoka zose hari icyo zihuriyeho. Inyuma ziba zikomeye, imbere zikagenda zoroha. Ese kuki ibyo byabizigirira akamaro? Umushakashatsi witwa Marie Christine Klein yaravuze ati ikintu gikomeye inyuma ariko imbere kikagenda cyoroha nticyangirika cyane iyo kikubye ku kindi. Imiterere ihariye y'uruhu rw'inzoka ituma rwikuba ku butaka mu buryo bworoshye, ari nabyo biyifasha gukururuka. Iyo inzoka ikururuka mu mabuye ahanda, uruhu rwayo rwose ruhangana n'ayo mabuye bigatuma rudakomereka. Ni ngombwa ko uruhu rw'inzoka ruba rukomeye kandi rukaramba, kuko yiyuburura nyuma y'amezi ari hagati y'abiri n'atanu. Ibikoresho biteye nk'uruhu rw'inzoka bishobora kugira akamaro cyane mu rwego rw'ubuvuzi, urugero nko mu gukora insimburangingo zikomeye cyane kandi zidapfa komoka aho baziteye. Nanone abahanga baramutse biganye imiterere y'uruhu rw'inzoka bagakora ibyuma byifashishwa mu gutwara ibintu mu nganda, amavuta yo kubibobeza yarushaho kuba make dore ko yangiza ibidukikije.
Olivier, arakoze cyane kuri ibi yadukusanyirije. Ku bafite ibyo mushaka gusangiza bagenzi banyu, tubahaye karibu. Mwakwifashisha telefone 0788 57 31 51 cyangwa 0772 12 1387. Kuri interineti ho mwakwifashisha heza cyane @yahoo.fr cyangwa se kuri Facebook mukandika heza program. Uyu mwanya tugezemo rero tugiye gukurikira abakunzi bacu bifuriza umwaka mushya muhire inshuti n'abavandimwe.
Nitwa Mineza Jean d'Amour, nturuka mu karere ka Karongi, umurenge wa Murambi, akagari ka Nkoto, umudugudu wa Mata. Ndashaka kwifuriza umwaka mushya muhire Munyentwari Damascene ari we papa, na Mukantaganzwa Verena, na mushiki wanjye Muneza, na Jeanne, na Rukundo mukuru wanjye, na Varisiti mukuru wanjye, na Matiyasi mukuru wanjye, na Donati mukuru wanjye uri mu Mutara. Nifuriza umwaka mushya muhire umugore wanjye Uwiringiyimana Drocelle tubana.
Nitwa Iragiye Margaret, atuka umurenge wa Musambira, kagari ni Buhoro, akarere ni Kamonyi. Nshaka kwifuriza umwaka mushya musaza wanjye na mukuru wanjye. Nitwa Gilbert Nsengiyaremye, mukuru wanjye yitwa Charlotte Ngabire.
Nitwa Muhoza Anita, abo nshaka kwifuriza umwaka mushya muhire sogokuru na nyogokuru na panamama baherere Iburinga, n'inshuti zanjye zose n'abo twigana ku ishuri kuri Saint Charire, n'abo dusengana mu Nyakabanda kuri Saint Kizito. Mwese mbifurije umwaka mushya muhire. Murakoze.
Nanjye banyita Ndagiwe n'Imana Severiane, nkomoka mu karere ka Gakenke. Ndifuriza mama na papa umwaka mushyashya n'inshuti zanjye zose.
Nitwa Gasigo Pacifique, mwamimegereye mu Nyakabanda. Nifuriza mama na papa na sogokuru na nyogokuru. Nifuriza n'abayeza bose bayegeza kuri Saint Kristo mu Nyakabanda.
Reka tubonereho no gutanga intashyo z'umukunzi wacu witwa Etienne uri mu murenge wa Mwogo mu karere ka Bugesera, aho yifuriza umwaka mushya muhire abanyamakuru bose b'ikiganiro heza, abakunzi bacyo n'abagira uruhare bose kugira ngo iki kiganiro kibashe kubageraho. Tukaba tunashima cyane mwese muduhema kuduha ibitekerezo muri iki kiganiro. Nshuti mwarimu, dukurikiye rero ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, na tugisoreje kikaba gitegurirwa na Forum de Jeunes Gira Amahoro, mukagikurikira kuri Radio Mudatenguha, Ijwi rya Amerika.
Mukomeze murogerwe na gahunda radio yanyu mukunda Ijwi rya Amerika ikomeza kubagezaho. Tukaba twifurije abakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika bose umwaka mushya muhire wa 2015 uzababere uw'ishya n'ihirwe mu mishinga yanyu yose. Muri studio mwari kumwe na Yvette Musabye Maria, ndetse na mugenzi wanjye Olivier Sati Basumba ari nawe wari uyoboye iki kiganiro. Imana ibarinde.
You've been listening to Heza, the VOA's weekly youth program in Kinyarwanda.